حاصل سين ان بيل كان حو كتاب سين هاي شرعي او حلبانك كونغرسمان كيث اليسون او غوبل كومينيسوتا ان كترسن وكشقينا دور سنه بيل كان حو كتاب سين هاي وح اول دهر ان ريميتنس بايلوت بروجرام ستدي سو سين اوكتا هاي من داتا دو سنه مس سغال سنه ان كونغرسمان كيث اليسون ارينتان كشقينا بيل كان او لاست ويك ان سون افتر اول باس كريم حو كتاب سين هاي ستدي اي قوانايان dowladda Mareykanka oo ku saabsan hadii xawaaladaha Soomaalida for example dahab shiil amaana tawakkal xawaaladaha oo Minnesota headquarters ku ah mise gobolka Mareykanka haddii pilot program waxa uu dhaho ay gali karaan sida account yaal
mashruuc tijaabo ah
ha mashruuc tijaabo ah actually law for sida lacagta oo lacagta loo diro
marka hadda waa daraasadaas in la sameeyo ayaa la ansixiyay
ha exactly so dorsana congressman Keith Ellison oo arintan ka shaqeynay and finally maxaa isku dhahna marka programkana study gareynayna and programkana study gareynayna and oo pilot program ka ah haduna oo barnaamij fiican researchers ka oo masadadka shaqaalaha
marayn baaris sameeynaa
ilbaariska markay sameeyaan fahmaan marka okay xawaaladaha oo gobolka Minnesota mise Mareykanka ka shaqeeyaan pilot program oo muxuu ku xiraaya bangiyasha sida account yaal u helaan lacagta marka Dubai loo diro mise Somalia loo diro mise gobolka adduunka dhan soo sidaan ogtahay hadda xawaaladaha badankooda account yaal dhan Mareykanka ma kale waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan mise diyaarigaal quraan ee Dubai la aadaan and actually anakana processkaas shaki aan ugu jiro you know as that or you know dowlad Mareykanka ka tirsan in oo maxaa noo fiican in dowlad Mareykanka maxaa fiican in oo process ka simple laga dhigo
oo
in la fududeeyo oo xawaaladaha account yaal la siiyo si oo dadka badanka maxaa la oo gobolka Minnesota iyo dhamaan dadka diaspora degan families kooda ha boosos kooda oo degan Soomaaliya Nairobi wherever Melbourne degan yihiin lacagtaas u helaan sida you know iskuulkooda bilku diibaan bilka caafimaadka kirada wax ay ku nool yihiin oo basic
and marka hadda mashruucan tijaabada ah ee la daraaseynayo maxaa faa'iido ah oo u leeyahay xawaaladaha ma wuxuu keen karaa in xawaaladaha loo ogolaado in ay si rasmi ah u howlgalaan
ha soo hadda qiimeyn lagu sameynayo mashruuca tijaabaha xawaaladaha ah hadda la bilaabayo insha Allah haddii sharciyan dawladda koreysa oo sanadka la dhaho iyo madaxweynaha Mareykanka Obama haddii saxiixo sharci noqoto waa la qiimeyn lagu sameynaya ka bacdi qiimeynkaas marka lagu sameeyo maxaa la ogaanayaa marka xawaaladahaasi oo lagu xiri karo bank account yaal oo
muddo intee le'eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan Congress-ku uu soo gudbiyo maadaama arrinta xawaaladaha sanadahanba ay ahayd caqabad taagan
Congressman Keith Ellison wuxuu ka shaqeynayay arrintan xawaaladaha min da 7 sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda la soo dhaafay account yaasha badankooda markii laga xiray soo dhowr sano arrintan ka shaqeynayna in 2 sano korna maxuu Congressman Ellison bill oo maxuu baas kale la dhaho Money Remittance Improvement Act maxaa sharci ku saabsan xawaaladaha oo Mareykanka ka baxo in oo la fiicneeyo masala improve kareeyo and sharcigaas really xawaaladaha ee bangiyasha codsadeen maxayna Congressman ka maxay ka codsadeen in oo examyasha ee gobolyasha Mareykanka sameeyaan ee la shaqeeyaan garayaan dowladda federaalka
baaritaanada
baaritaanada exactly so sharcigaas oo horta nigu horeeyay and then this is sharciga labaad oo Congressman Keith Ellison oo dowladda hoose ay soo pass kareys so insha Allah maxay rajaynaynaa anaka sanadka inay sharcigan pass kareeyaan oo madaxweynaha Mareykanka marka saxiixo and then markii oo la soo baaro hadii markii la fiiriyo hadii barnaamijkan barnaamij fiican xawaaladaha duu u yahay oo report kala soo dhiibo then maxaa rajaynaynaa in oo xafiiskan pilot program kan sharciiba inaan ka dhigno insha Allah